Well, engineers, I'm James Barton in Washington, hoping that you will have a wonderful week.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniina 8-da bisha Febraayo sanadka 2021. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 10:00 habeenimo. idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
محمد عبد الله فرماج مدحونا جمهورية أيوة هاسي دي فبروري لبقون يتضبي طبعا إلى تضبي فبروري لبقون يكو يلباتن حلكي سوى تماذي مسؤول وما أهمان جمهورية فدرال كإسومالي يدك سومالي انتبه وقت يدورتين كوكراميين كوشرفين لو ديبي حلكي سي انتو جري وطن مخرب لأين منحومان لأين.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya kana mid ah midowga musharaxiinta Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud warbixin ayaan idin kaga haynaa. qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaan waxa ka mid ah xaaladda siyaasadeed ee magaalada Muqdisho kadib kulamo siyaasadeed oo xalay ka dhacay, soo galootiga Jarmalka oo uu loolamayo hoggaanka hay'ad isku xirta iyaga iyo golayaasha deegaanka dalkaasi, iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waxaa inoo haysa Sahre Ciidla Nuur.
mahadsanid Falastiin. saddex dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Saudi Arabia oo wajahaya xukun dil ayaa la sheegay in loogu bedelay 10 sannadood oo xariga, sida ay sheegeen guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Saudiga. wiilasha la xukumay oo magacyadooda lagu sheegay Cali Al Neymar, Daud Al Marxuum iyo Cabdallah Al Siheer ayaa si gooni gooniya loo soo xiray intii u dhaxaysay sannadihii 2011 ilaa 2012. wiilasha ayaa la sheegay inay kasoo jeedeen shiicada laga tirada badan yahay ee reer Sacuudi, waxaanay markii la xidhayay da'doodu u dhaxaysay 15 jir ilaa 17 jir. guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay inay ku doodayaan in dhalinyaradaasi xabsigooda laga jaro muddadii ay xidhnaayeen si xabsiga looga sii daayo ugu dambeyn sanadka 2022. waalidiinta dhalayna madan dhalinyarada ah ayay qaarkood barta Twitter-ka ku soo qoreen inay ku faraxsan yihiin maadaama wiilashoodu ay ka baaqsadeen xukunkii dilka ahaa ee markii hore la saadaalinayay in lagu fulinayo. dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa la sheegay in xaddi shalay tahay haween ugu dhimatay xanuunka Ebola oo mar kale dib ugu soo noqday dalkaasi. kiisaska xanuunka Ebola ayaa dib loogu arkay dalkaasi oo 3 bilood ka hor uun la shaaciyay in fayraskaasi laga cidhibtiray gudaha dalka. haweeneyda xanuunka u dhimatay shalayto ayaa la sheegay in ninkeedu uu ka badbaaday xanuunkan oo uu muddo u jiifay. hay'adda UNICEF ayaa warbixin ay soo saartay xalayto ku sheegtay in xanuunku uu dib ugu soo labakacleeyey kadib markii la xaqiijiyey in haweeneydan oo 42 jir ahayd ay u dhimatay xanuunka oo ay 7 toddobaadyo uun qabtay. UNICEF sidoo kale waxay sheegtay in xanuunkani sanadkii 2020 ku dilay dalkaasi in ka badan 50 qof, balse bishii Noofambar ee dabayaaqadii sanadkiina dhaafay lagu dhawaaqay in xanuunka Ebola aanu ka jirin dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo.
waxaa dhammaanaya muddo xileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana xalay kulamo siyaasadeed ka dhaceen magaalada. warbixintii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadda waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi.
kulamada siyaasadeed oo lagu lafaguraya xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo ismarwaaga doorashada ayaa si weyn looga dareemay xala Muqdisho. kulamada qaarkood ayaa soo gaaray xaala waqti dambe, waxaana mashquul weyn laga dareemaya hoteelada ku yaal Muqdisho, gaar ahaan kuwada siyaasadda lagu lafaguro, guryaha ay degan yihiin madowga musharaxiinta iyo guriga guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal. madowga musharaxiinta ayaa guriga Muqdisho uu ka degan yahay guddoomiyaha golaha shacabka xaala waqti dambe ugu tagay, ee la kulmayay musharaxiinta gudoomiyaha golaha shacabka ayaa u sheegay VOA inay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed, gaar ahaan ismurwaaga doorashada iyo mudaaxilaadka hadda dowladda Soomaaliya. ee la kulmayay musharaxiinta ayaa u sheegay VOA in gudoomiye Mursale ay u sheegeen in xaalad waqti dambe ay ku ekayd mudaaxilaadka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidaas darteedna ay sanu aqoonsanay inuu yahay madaxweyne. madaxweynaha musharaxiinta ayaa kala hadlay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal talada la xiriirta meesha laga aadayo waqtiga idlaada iyo go'aanka doorashada iyo ismarwaaqa siyaasadeed. ee la kulmay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal iyo madaxweynaha musharaxiinta ayaa u sheegay VOA in waxyaabaha kala hadleen gudoomiyaha golaha ee san la isku afgaran oo kulankoodu ku soo dhamaaday isfahamwa. waxaasoo waqti dambe xalay mar kulanka soo ilaaday kadib Muqdisho war saxaafad ay ka soo saaray madaxweynaha musharaxiinta ay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka, waxayna ugu horreyntu ku dul istaageen in mudaaxilaadkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku ekaa xaalay saqdii dhexe 8 February, sidaa darteedna 2028 February waxay ka dambeysay u aqoonsaneen inuu yahay madaxweyne Soomaaliyeed. waxay sheegeen madaxweynaha musharaxiinta inay ku baaqayaan in la sameeyo golo qaran, kuwaasoo xubnaha ka noqonayaan gudoomiyasha labada aqalka sare ee golaha shacabka, madaxweynaha musharaxiinta iyo qaybaha bulshada. sidoo kale madaxweynaha musharaxiintu waxa ay ku baaqeen deganaansho, waxayna xuseen in muhiim ay tahay in la helo doorasho dalka ka dhacda lana gaarsiiyo, taasoo ay sameynayaan golaha qaran ee la dhisayo, ku baaqeen kuwaasoo iska dhex dooran doona gudoon iyo holwadeena hawshaasi qabta. lama oga meesha laga aadi doono wadadan kala goyska, waxaase weli socda wada hadallo ay hormuud ka tahay beesha caalamka, kuwaas ay ku doonayaan in dhinacyada siyaasadda ay ka wada hadlaan arrinta doorashada Soomaaliya si looga gaaro go'aan mida loola helo doorasho wada ogola. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
4 sano ayaa ka soo wareegtay markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxa uu mudaxileedkiisu dhammaaday iyadoo aanay jirin heshiis laga gaaray hannaankii doorashada ee Soomaaliya, waxaana taasi ay ka bedelan tahay nidaamkii 20-kii sannadood ee ugu dambeeyey uu ku socday dalka Soomaaliya. sidoo kale waxa ay mudaxileedkan dhammaaday uu ku soo beegmay xasarada siyaasadeed iyo isfahamla'aan ka dhex taagan dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo aan wax heshiisa ka gaarin nidaamka doorashada. haddaba maxaa loogu yeedhayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib 8 February? muxuu dastuurku dalku ka qabaa arrintaasi? sidee looga fogaan karaa firaaq siyaasadeed iyo mid awoodeed? Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi warbixintan ku eegaysa. dadka Soomaaliyeed qaarkood ayaa ku jahawareersan waxa loogu yeeraya madaxweyne Farmaajo kadib maanta madaxweyne hore mise mid xilka uu ka dhammaaday. baraha bulshada ayaa dadku u muuqdeen kuwa xaaladan ku cusub dhanna u dhaqaajin laha. ma jirin wax siyaasiyiin ama mas-uuliyiin dowladda ah oo dadweynaha uga warbixiyey sida xaalku yahay, waxaana dadka qaar ay dareemayaan cabsi ku aadan hubanti la'aanta haysata siyaasadda iyo hoggaanka dalka. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo wareysi dheer ay VOA-du la yeelatay, ayaa ka waramaya waxa uu aqoonsan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu ugu yeerayo kadib 8 February.
madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu ahaa 8 February 2017 ilaa 7 February 2022. xilkiisii waa dhammaaday, mas-uul uma aha maanta jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed. intaba waqti ay doorteen, ku karaameeyeen, ku sharfeen, loo dhiibay xilligiisii intii uu jiray oo dhanna ma qalad la'een, mana xumaan la'een, laakiin waxaa la ilaalinayaa dhaqanka dowladnimada iyo dimuqraadiyadda oo xilligaas sharciga iyo dastuurka ay siiyeen madaxweynaha in loo daayo intuu joogo. laakiin xilliga haddii uu dhammeeyey dalkiina aanu ka saarin ama sida uga bixilaha taladeed aanu haynin in lagu sii daawado oo dalka haddana qar kala dhaca, ma aha madaxweynuhu raalli oo ahaanaya muwaadin Soomaaliyeed waay wixii maanta ka dambeeya muwaadiniin Soomaaliyeed kamid yahay, laakiin tala maanta uu dalkii uu ku sii hayo oo sharciyadeed malaha.
soomaaliya ma ahan dastuur adag iyo waxyaabo badan oo aasaas u ah ku dhaqankiisa, waxaase inta badan lagu wada joogaa isfaham iyo xal siyaasadeed oo maanta muhiim u ah dalka si looga gudbo taagtaagan siyaasadeed sida uu qabo Professor Afyara Cilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qadar.
dalku maanta runtii marka yacni si loo fiiriyo sharci ah ama si siyaasi ah wuxuu ku jiraa xaalad siyaasadeed oo jahwareera oo aan yacni loo baahnayn, waayo baarlamaankiina horaa waqtigu uga dhacay, madaxweynihiina maanta waqtigu ka dhacay, oo naxrinta jirta ama dhibaatada jirta waxay tahay heshiis siyaasadeedna lama hayo maxaa ku jira doorasho oo asaga wax lagu bedelana lama hayo. Marka iyadoon doorasho lahayn oon heshiis siyaasadeed lahayn ayaa waqtigii dhacay. Marka runtii waa xaalad aan fiicnayn, laakiin waxaan rajaynayaa in hab siyaasiya oo arrintan looga bixi karo la aadi doono, waana jiraan habab looga bixi karaa.
Firaaqa siyaasadeed iyo midda awoodeed ayay culimada maamulka iyo siyaasaddu ku sheegeen inuu yahay dib u dhac, isla markaana inuu khatar geliyo jiritaanka dal walba oo uu ka dhaco, waana sababta xal siyaasadeed loo baadi doono ka hor inta aanan lagu dhicin dabinkaasi. Xildhibaan Cabdishakuur Caalimire ayaa qaba in madaxweynuhu xilka sii haynayo isla markaana uu yahay madaxii dalka ilaa dalka doorasho ay ka dhacayso.
In ayadoo dowlad waqtigeedii uu sii dhammaanayo ay suurtageli weydo in doorashada xilligii loo asteeyey ay dhici weydo, wax oo cusub ama dhacdo cusub oo ugub oo ama Soomaaliya ku cusub ama adduunka ku cusub maaha. Wax dhaca waaye Soomaaliyana waa ka dhacday in ayadu madaxweyne xilka hayo doorashadii waqtigeedii uu dib u dhacay. Wax oo baamatana power vacuum ama firaq siyaasi oo dhacayna ma jirin. Doorashada intii ay ka dhammaanaysay continuation baa socday oo mataqaanaa madaxdii joogtaa sii joogtay. Marka dhinaca dhaqan siyaasadeedkii hore loo yaqaanay iyo dastuurka iyo shuruucda anaka dee hay-ada aniga dastuurka ay go-aamiyeen, marka saddexdaas qodobba la eego wax uga bedelaanaya madaxweyne maxamed cabdullaahi madaxweynayaashii hore ma jirto. Inta doorasho dhacaysana madaxweynaha halka hayo oo mataqaanaa continuationka sii wadayo ahaanaya sharciga iyo dastuurka iyo nidaamka soo ka hadlay. Buuqa hadda jira waa siyaasad, waa niman mucaarada oo xukun raba oo kursiga ayna fariistaan raba.
Haddaba muxuu dastuurka Soomaaliya ka qabaa markuu madaxweynaha xilka haya uu dhammaado muddo xileedkiisa dastuuriga ah? Waxaa sharxaya garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo sharciga ka dhigay jaamacadda Minnesota islamarkaana ka mid ahaa xeeldheerayaashii dhinaca dastuurka Soomaaliya kasoo shaqeeyey haddana ku sugan dalkan Mareykanka.
Dastuurku wuxuu dhigayaa madaxweynaha Soomaaliya in la doorto muddo 4 sano ah oo ka bilaabata maalinka xilka loo dhaariyo, sida ku qoran qodobka 91 ee dastuurka federaalka Soomaaliya. Marka muddo xileedka madaxweynuhu waa 4 sano weeye. Isla qodobka 87 fakradiisa labaad ee dastuurka ayaa waxay dhigaysaa madaxweynuhu dhammaan inuu xilkiisa u gudan doono si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Marka madaxweynaha sidiisaba 4 sano ayuu xilku kaga egyahay. Marka dabcan dastuurku wuxuu markaa waajib kaga dhigayaa madaxweynaha oo ka mid ah xilalka ama mas-uuliyadaha saaran inta uu xilka hayo inuu diyaariyo in doorasho dalka ka dhacdo oo uu shuruucdii loo baahnaa baarlamaanka loo gudbiyo, dhammaan adeegyadii loo baahnaa si loo suurto geliyo doorasho xor ah oo xalaal ah in uu fuliyo waajibaadkiisa dastuurigaabay ka mid tahay. Marka dastuurku wuxuu ka qabaa in 4 sano ay ku eg tahay.
Inkastoo ay taagan tahay xasarad siyaasadeed, haddana waxay dad badani rajo ka qabaan in dadaalada beesha caalamka ee dhinacyadan la iskugu keenayo ay shaqeeyaan isla markaana lagu gaaro xal dalka gaarsiiya doorasho. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in wareysiyada madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo garyaqaan Cabdiwaaxid Cismaan Qalinle oo dheer aad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda haddii Allaha awoodala noo saamaxo. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Dalka Jarmalka oo ay sanadahan dambe ku qulqulayeen qaxooti iyo magangelyo doon tiro badan oo ka hayaamaya wadamada ku yaala qaaradda Afrika, Asia iyo Bariga Yurub ayaa 5 sanaba mar waxay u tartamaan dadkaasi hoggaanka golo loo sameeyey soo galootiga oo isku xira dadka ajaaniibta ah ee dalka ku sugan iyo golayaasha dowladda looga taliyo.
dadka Soomaalida ee dalkaasi ku sugan ayaa sheegay inay la kulmaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin sharciyada dhalashada oo ka raaga warqadaha guurka iyo cadeymaha kale oo ay dalkoodii kala yimaadeen oo inta badan aan la xaqiijin karin. Carruurta dalkaasi ku dhalata ee aan waalidkood sharciga haysan oo aan la siinin dhalashada waddankaasi iyo canshuuraha oo ay sheegeen in qof ahaan loo xisaabiyo xitaa haddii uu qofku shaqeeyo uu leeyahay xaas iyo carruur dalka u jooga. Bartamaha bisha Maarch ayaa la qabanayaa doorashada golaha soo galootiga oo ay sanadkan Soomaalidu rajo weyn ka qabaan inay xubno ku yeeshaan. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan inuu haysa.
Soomaalida oo sanadihii ugu dambeeyey dalka Jarmalka aad ugu badanayay ayaa doorashooyinka golaha ajaaniibta sanadkan si weyn uga qayb galaya. Mustafa Cabdi Cali oo loo yaqaano Mustafa Future wuxuu ka mid yahay musharaxiinta sanadkan u tartamaya golaha soo galootiga.
Golahani waxa uu ka kooban yahay 73 xubnood oo ka kala socda 7 xisbi oo kala gedisan, waxaanay mudaxileedkoodu yahay muddo 5 sano ah. Dadka sharcigu u ogol yahay in la doorto waxaa ka mid ah qof kasta oo ajnabi ah oo ka weyn 18 sano isla markaana buuxiyey shuruudihii looga baahnaa, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in qofku uu xisbi iska soo sharaxo isla markaana xisbigu soo gudbiyo waxyaabaha ay qabanayaan marka la doorto. Waxaa ka mid ah golaha ajaanibtu waxa uu matalaa danaha ajaanibta ku dhaqan magaalada Kaasal, waxa uu hay-adaha dowladda kala taliyaa dhammaan arrimaha khuseeya ajaanibta degan magaalada, waxa uu si toosa ula shaqeeyaa guddi hoosaadyada golaha deegaanka oo kalfadhiyadooda uu ka qayb gali karo isla markaana kala taliya arrimaha ajaanibta khuseeya. Goluhu waxa uu awoodda ugu weyn saaraa isdhexgalka ajaanibta kala jinsiyadaha duwan ee ku nool magaalada, waxa uu ka hortagaa cunsuriyadda iyo midabtakoorka. Sidaa darteed waxaynu odhan karnaa waa buundada u dhaxaysa qaxootiga, jaaliyadaha, xafiisyada dowladda iyo siyaasadda.
Mustafe, maadaama golaha ajaanibta dalka Jarmani uu soo jiray muddo 4 sannadooda, weli ma jiraa dad Soomaaliya oo ku guuleystay hogaanka golahan ama xisbigan?
Ma jirto weli Soomaali ku guuleysatay inay hogaanka golaha qabtaan, waayo inta badan xisbiga majoritiga codadka hela ayuunba ku guuleysta hoggaanka golaha. Sida awgeed 5 sano ee ina dhaafay waxaa hoggaanka hayay xisbiga G2000 oo u badnaa qoomiyadda Turkida oo 44% helay codadkii guud ee doorashada, halka Soomaalidu ay heleen 5% islamarkaana u dhiganta 2 xubnood, balse waqtigaasi dadka oo aad u yaraa iyo aqoon darro naga haysatay qaabka loo codeynayo darteed ayaa sababtay inaanu dad badan soo saari weyno, taasi oo aanu sanadka diyaar garow badan ka sameynay.
Mustafa, maxaa looga baahan yahay qofka noqonaya musharaxa?
Saaray walaal, waxaa looga baahan yahay qofka musharaxa ah inuu yahay qof waddanka degan islamarkaana ajnabi ah, sidoo kalena waa inuu ka mid yahay xisbi, waxaana loo codeynayaa sidii caadiga ahayd ee sanduuqa lagu ridayo warqadda codbixinta. Waxaana isla hal maalin dhacaya doorashada golaha ajaanibta iyo sidoo kale doorashada golaha deegaanka oo 14 bisha Maarch ka dhici doonta magaalada Kaasal. Sidaa darteed, maadaama oo uu weli jiro cudurkii koronuhu, waxa uu ku codeyn karaa qofku boostada isagoo dalbanaya warqadda codbixinta ka hor maalinta codbixinta oo ku beegan 14 Maarch 2020.
ugu dambeyntii, maxaad u soo jeedinaysaa dadka Soomaalida ee ku dhageysanaya?
Aan kula talin lahaa walaalahayga Soomaaliyeed inay codkooda nasiiyaan annaga oo dhan. Qofku waxa uu xaq u leeyahay inuu bixiyo 73 cod, balse aanu 2 xisbi wada siin karin. Waxa uu se siin karaa codadka shakhsiyaad. Anigu waxaan ka sharaxanahay xisbiga Sukunft List ee loo soo gaabiyay ZLK, waxaana magaca ay qoran yahay Ali Mustafa oo waxa la soo hormariyay magaca awowgay. Waan u mahad celinayaa qof kasta oo codkiisa nasiiya islamarkaana nagu taageera hawsha aanu ku jirno.
Inkastoo dalka Jarmalku 19 sannadood ee ugu dambeeyey uu soo dabcay dadka soo galootiga ah oo uu ku biiray wadamada reer galbeedka ee magangelyada siiya soo galootiga, haddana magangelyadoonka Soomaalida ahi dhibaato ka duwan kuwa dalalka kale ayay qabaan, maadaama uu gobollada dalka Jarmani badankoodu aanay aqoonsanayn waraaqaha ka soo baxa dalka Soomaaliya. Maryan Shariif Axmed waxay dalka Jarmani ku nooshahay muddo 22 sannadood ku dhow, waxaana dalkaasi la geeyey iyada oo shanjira. Maryan, sida ay VOA-da u sheegtay, waxay dhibaato badan u soo martay sidii ay dhalashada waddankaasi ku heli lahayd, taasi oo markii dambe u suurto gashay muddo haatan laga joogo 2 sannadood iyo badh.
Waa mahadsan tahay walaal. Maxaa waaye, ani markii koowaad aan isku sharaxay programkan isku sharaxayo, maadaama aan arkay Soomaalida ee waddankan iyo gobolkan ku badan wayaan, ina loo faa'iideeyo, yacni gabar Soomaali oo maanta meesha ku jirto male. Marka aniga meesha isku soo sharaxay dadka wixii inta oo Soomaalida ay degan yihiin loo wax loo qab.
Maryan, bal caqabadaha ugu waaweyn ee dadka soo galootiga ah ay kala kulmaan Jarmani, gaar ahaan gobolka degan tahay, nooga waran?
Maxay dadka ku xujiyaan waxa dokumentan Soomaali oo dhan ma aqoonsanayno marka dokumentiyashi ilmihii inta lagu dhale lama siinaayo dadka inta labada isqabto guurkooda ma la aqoonsano ma isguursan karaan dokument somali sharci ma le dhinaca canshuurta labada yacni faamilka ninka du shaqeynaya maxaalo xisaabay inuu qof single oo kale u shaqeynaya yacni waxyaalo dhibaatooyin badanna halkan ka socda oo soomaalidii ku dhibaato qaban waxna yacni isbedelane u baahan yahay taasna dadaal dheeri u baahan tahay
marka maryan doorashadan rajaynta leegbad ka qabtaa haddii saad ku guuleysato maxaad leedahay soomaalida waad ka caawin kartaa ama dadka soo galootiga ah oo dhan
yacni inti wixii ani tabarteedii aan ka caawin karo aan ka caawinaa arrintan hadda oo DNA ga arrintan oo dokument kan waa tan ugu daran waaye yacni ilmo inta ku dhalanayan oo dhalasho la siinaynin weligiisa yacni ma la maqlin
inkastoo soomaalida ku dhaqan wadamada iskandinaafiyaanka britain canada iyo maraykanku ay kaalin muuqata ka galeen golayaasha looga arrimiyo wadamada ay u qaxeen haddana soomaalida jarmalka ku nooli weli fursadahaasi may helin waxaana haatan u xusul duubayaan sida ay uga soo dhex muuqan lahaayeen hoggaanka golaha ajaaniibta oo ay kula loolamayaan kumanaan musharaxiina oo kasoo kala jeeda daafaha caalamka afhayeen u hadlay shirkadda sameysa dawooyinka dalka Britain ayaa sheegay in talaalka ay sameeyeen jaamacadda Oxford iyo shirkadda laga leeyahay dalka Germany oo u muuqdo mid wax yar uu ka taraya xakamaynta fayraska xanuunka COVID-19 gaar ahaan qaybta laga helay dalka Koonfur Afrika oo meelo badan oo caalamka oo Britain ay ku jirtana soo gaaray warbixintan ayaa soo baxday maalintii sabtidii kadib markii jariiradda The Times ay daabacday inaanu talaalkani waxba ka tarayn nooca cusub ee xanuunkan ay kasoo bilaabmay dalka Koonfur Afrika warbixin amuraasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
haddii arrinta la xaqiijiyo waxay dhabarjab ku noqonaysaa dadaalka Britain ay ugu jirto xakamaynta xanuunka noocan soo gaaray ee markii hore lagu arkay Koonfur Afrika jariirada The Times ee ka soo baxda magaalada London oo markii hore warbixintan qortay ayaa ka soo xigatay bilowga tijaabooyinka ay sameeyeen jaamacadda Oxford oo Britain ku taalla iyo jaamacadda Witwatersrand oo ku taalla dalka Koonfur Afrika. Shirkadda AstraZeneca oo ka jawaabtay warbixintan ayaa faahfaahin u hadlay waxa uu sheegay in tijaabooyin la sameeyey ay horaantooda muujiyeen in tayada tallaalka ee xanuunkan cusub ay yar tahay laakiin afhayeenkaasi ayaa sheegay in weli baaritaan uu socdo dadka tallaalka lagu tijaabiyeyna ay u badan yihiin dad dhalinyaro ah oo caafimaad qaba shirkadda waxa kale oo ay sheegtay in ay aaminsan tahay in tallaalku wax badan ka tari doono xanuunka noociisa khatarta ah marka la eego sida uu u difaacayo xanuunka qaybihiisa hore waxa kale oo shirkaddu ay intaasi raacisay inay ka shaqaynayso baaritaano ay ku doonayso inuu talaalku waxtar buuxa yeesho haddaba saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa dadaalka loogu jiro la dagaalanka xanuunka covid ee 19 noociisa cusub haddii uu talaalkani waxtari waayo dr maxamed caydiid hore oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo degan magaalada sheffield oo ku taala waqooyiga dalka britain ayaa su'aashaasi weydiiyey
su'aasha haddaan isku dayo inaan ka jawaabo waa run dib u dhac bay ku noqonaysaa qorshihii ama barnaamijkii dadka lagu talaalayay nuqulkan cusub ee lagu arkay qaybo dunida ka mid ah siiba khaasatan South Africa oo aanu talaalkan maxaa leedaa Oxford AstraZeneca ama Pfizer khaasatan Oxford AstraZeneca la sheegay inaanu waxba ka tarayn marka waxay noqonaysaa in haddana nuqulkan la shirkado kale ama loo sameeyo talaalo kale saas lagu socdo oo matalan sanadaha soo socda inta macluumaad ku filan laga helayo viruskan oo xog dhammaystiran laga helayo inay waxay noqonaysaa in marba nuqulkii yimaadaba in talaal kale loo diyaariyo marka dib u dhac bay keenaysaa laakiin ma aha wax yacni ilaa hadda laga rajo dhigay in talaalkii uuna shaqeynayn oo aanay maaragtay talaaladii lagu hawlanaa iyo dadaaladii aanay waxba tarayn
noocyada xanuunka COVID-19 ee saynisyahanada Britain iyo dhakhaatiirtu ka warwar qabaan waa labada nooc ee laga helay Koonfur Afrika iyo Brazil shirkadaha kale ee iyaguna talaalada sameeyay sida Johnson & Johnson iyo Novavax ayaa iyaguna sheegay in talaaladoodu ay saameyn yar ku yeesheen difaacidda xanuunka nooca cusub talaalka Johnson & Johnson ayaa 75% saameyn ku yeeshay xanuunka, halka waxtarkiisu yahay Mareykanka 72% iyo 66% wadamada Latin America. Shirkadda Novavax ayaa iyaduna sheegtay in tijaabooyinkii lagu sameeyay talaalkooda waxtarkiisu markii Britain lagu eegay uu noqday 89.3%, halka Koonfur Afrikaana uu noqday 50%. Waxtarka u dhexeeya labada dal ee uu talaalku sameynayo ayaa warwar weyn ku abuuray saynisyahanada. Shirkadda Moderna ayaa iyaduna sheegtay in talaalkoodu markii la tijaabiyey iska caabinta xanuunka uu muujiyey inuu aar u yar yahay waliba ka cusub ee laga helay ee Koonfur Afrika. Cabdi Xaafi Dacwad Ismaaciil, VOA, London.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada Hibe Maxamed Hudoon, Hibe Nuura.
Qolkii hore kalgacalka Kun habil mit
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. The Biden administration is set to announce this week that it will re-engage with the much maligned UN Human Rights Council that former President Donald Trump withdrew from almost 3 years ago. The decision to join the Geneva-based UNHRC as an observer with an eye towards seeking election as a full member reverses another Trump-era move away from multilateral organizations and agreements. U.S. officials say Secretary of State Antony Blinken and a senior U.S. diplomat in Geneva will make the announcement Monday, and a step likely to draw criticism from conservative lawmakers and pro-Israel community. Donald Trump's defenders and the U.S. Senate are rallying around the former president before his impeachment trial, dismissing it as a waste of time and arguing the former president's fiery speech before the Capitol insurrection does not make him responsible for the violence of January 6th. Republican Senator Roger Wicker of Mississippi on Sunday made clear that Trump should and will be acquitted and says if holding Trump accountable means that the Senate must convict him, then no, Trump won't be held accountable. Asked if Congress could still consider other punishment, such as censure, Wicker said it was time to move on and that ship has sailed. South Africa suspended its vaccination campaign against COVID-19 Sunday after a new study revealed that the AstraZeneca vaccine is less effective against a variant of the virus that has been found in South Africa. That study, which has not yet been peer-reviewed, concluded that the British vaccine offered only limited protection against moderate forms of the disease caused by the South African variant. The news was a blow to South Africa, which has seen more than 46,000 people die from the virus. It had planned to begin inoculating its population with 1 million doses of the AstraZeneca vaccine in the coming days. This is VOA News. Ecuadorian presidential candidate Andreas Arauz claimed victory Sunday. Although official results were not due for several hours, an exit poll suggests he could still face a runoff. If there is, he is likely to face off with his main rival, Guillermo Lasso, expected to come in third as lawyer and an indigenous activist, Yaku Perez, who ran on an anti-mining platform. Haitian authorities on Sunday arrested at least 23 people, including a Supreme Court judge, for their role in an alleged plot to oust President Jovenel Moïse. The arrests come after leading opposition figures this week announced a plan to replace Moïse with a new head of state, accusing the president of being and presiding over economic chaos in the Western Hemisphere's poorest country. Earlier on Sunday, anti-government demonstrators in Port-au-Prince clashed with police, who responded with tear gas. There were also street protests against Moïse in some other towns. The dispute over when the president's term ends stems from his original election. He was voted into office in a poll later canceled on grounds of fraud. He was then elected again a year later. Voting to elect deputies, senators, mayors, and local officials should have been held in 2018, but the election was delayed, triggering a power vacuum in which Moïse says he is entitled to stay for another year. The European Union's top diplomat on Sunday said Russia is rejecting constructive dialogue with the EU and that Europe must draw the consequences, including the possibility of new sanctions. In a blog post, Josep Borrell said that the shock expulsion of three EU diplomats during his two-day visit to Moscow showed that Russia did not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. He said the bloc will have to draw the consequences, he wrote, insisting that it will be for member states to decide the next steps. And yes, these could include the sanctions. His trip, which ended on Saturday, had been controversial that divided the EU's 27 member states. The Biden administration again said that it is immediately suspending Trump-era asylum agreements with El Salvador, Guatemala, and Honduras. And finally, Tom Brady made his seventh Super Bowl title look familiar despite moving south to a new team and conference during a pandemic. Brady threw two touchdown passes to old friend Rob Gronkowski and One good pal, Antonio Brown, and the Tampa Bay Buccaneers beat the Patrick Mahomes and Kansas City 31-9 on their home field in Super Bowl 55 Sunday. More at voanews.com. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, February 8th, and here are some of the stories we are covering. Can Somalia avert a constitutional crisis today, Monday?
The winner is nobody but the Somali constitution, which has been tortured all along, and this may be a watershed in the future so that any president will take more responsibility in accentuating the implementation of the electoral process.
Uganda's Kizza Besigye break silence on recent Ugandan election. What's behind the wave of violence in Kenyan public schools? Amnesty International calls for improvement in Guinea's prisons. And Musa Faki Mohamed is re-elected chair of the African Union Commission.
He got 51 out of 54 votes. That tells you of the kind of quasi-unanimity within the AU for him to continue his journey at that level.
An Angolan cartoonist wins the European Union Human Rights and the Rule of Law Award. And Zimbabwe journalist Hopewell Chigono is also a rapper. Those stories plus Samson O'Malley Sports are coming up on Daybreak Africa. Somalia faces a constitutional crisis today, Monday, after President Mohamed Abdullahi Farmajo and leaders from two of the country's five semi-autonomous regions, Puntland and Jubaland, did not agree over the weekend on when to hold elections. Faiza Abdul Roble is a Somali analyst.
I think we expect two scenarios. The most prominent scenario at this point in time is for the Speaker of the House, Master Mursal, to assume the power for a limited period of time, which has yet to be identified, 3 months to 6 months to complete the election process. The other scenario, which we don't know whether it would be acceptable to the president, is for the president himself to resign voluntarily so that there's no constitutional crisis to be created.
I did speak with someone before, I think or last week, who described the uptake in the recent violence and tried to link it to political instability. What would this mean in case this constitutional process is not resolved in terms of stability of Somalia?
It would be a very dangerous situation. First of all, the groups that are vying for the power, for the presidency, are all from Mogadishu. They are indigenous to the capital. Therefore, the mass support they have could be really a factor in demonstrations and with demonstrations, there may be also an erosion of security. As you know, a prominent general from Mogadishu himself, who is related to some of the candidates, was also killed by Al-Shabaab, supposedly, which really created a lot of schism in the city as to why the general was killed at this point in time in the history of the election process. So any mishap that takes place between the president, whose time is expired, and the candidates, potential candidates, who all are from the Mogadishu region, could really create a security gap. And that's the fear most Somalis are today discussing.
So let's assume that President Mohamed is forced to resign. Who wins in this dispute?
The winner is nobody but the Somali constitution, which has been tortured all along. And this may be a watershed in the future so that any president who comes there as a result of election will adhere to the time and will take more responsibility in accentuating the implementation of the electoral process, which they have not done so far. So this time, people are not looking at who is going to replace him. People are looking at the supremacy and president of the constitution.
Thank you so much, sir. It's so nice to talk with you.
Thank you very much.
That was Faiza Abdi Roble, a Somali analyst, speaking with us. In Uganda, the former presidential candidate of the Forum for Democratic Change, the FDC, Dr. Kizza Besigye, has broken silence on the conduct of the January 14 presidential election. Dr. Besigye, who contested for the presidency four different times, says this year's election was no different from previous elections.
Well, the election, I think, has played out pretty much along the same template that it has done in the previous elections. And that is that really it's very much just going through the motions, because all the institutions of state that moderate political processes are totally captured by Mr. Museveni. And he, at the end of the day, really is more or less the one who announces himself as the winner.
As you know, Dr. Besigye, the Honorable Bobi Wine and his party have filed now a petition with the Supreme Court of Uganda. Anytime people hear about an election court petition, they always make reference to you as someone who have been there before. What are your expectations?
Well, again, I petitioned the outcome of the elections that I've participated in four presidential elections. I petitioned the outcome on two occasions, on two successive elections of 2001 and 2006. The outcome was exactly the same, with the court divided in the center. In 2001, three out of five judges voting to uphold the election, and in 2006, 4-3 in favor of maintaining the outcome of that election. And that is in spite of the fact that in both petitions, all the judges, undivided, confirmed the grounds of our petition, that the election was not conducted in accordance with the law, that there were many malpractices. But there is an interesting provision in the Presidential Elections Act that gives each judge a subjective, the discretion to determine whether all those things that have been found affected the outcome of the election in a substantial manner. And substantial is a matter that has been very debated, what substantial means. Nonetheless, I am in support of those who go to petition, in spite of the judiciary, just like all other state institutions, being captured, being really run by Mr. Museveni as his walking stick.
Dr. Besigye, since the January 14 election, I've had the opportunity to speak with the Honorable Bobi Wine twice. And every time we speak, he will say that he's calling on the international community to at least do something about the way the conduct of the election and democracy in Uganda. You have been quoted by the local media, I think, making a comment on the Honorable Bobi Wine's meeting with a delegation from the European Union. And the media, the local media, suggesting perhaps there's a difference in the way you see the role of the international community. What is the truth?
First of all, I actually give credit to the European Union, especially for playing a positive role in observation of elections in Uganda. They have been, I think, the most comprehensive election observers in Uganda. Whereas I am grateful for that positive role that they have played in it, my comment on them was that this would be greatly enhanced, and I would appreciate if, having seen indeed that there is absolutely no will on the part of the Museveni junta to either pay attention to the recommendations that they have made, or indeed to take the country in any other way forward in terms of the democratization, I would have expected that they would now take some actions rather than just making statements, that they would take some actions that would back their statements.
Dr. Chisa Besigye is the former presidential candidate of the Forum for Democratic Change, FDC Party of Uganda. He was speaking with us from the capital, Kampala. African leaders meeting over the weekend have re-elected Moussa Faki Mahamat as chair of the African Union Commission. Senegalese political analyst Ibrahima Khan says the margin of Mahamat's victory is an indication of his popularity.
I think first, the result itself is quite very impressive. He got 51 out of 54 votes, and he was the only candidate and was elected for at the first round. That tells you of the kind of quasi-unanimity within the AU for him to continue his journey at that level. And I believe that this quasi-unanimity is related to a number of successes during his first term. For example, the way the AU through the African CDC handled the COVID-19 issue on the continent, helping member states to have a coordination, to buy all the material together, and to really advise a member state on the way to deal with the virus, the pandemic. I also think that Faki helped in many situations, not to solve the situation, but at least to make sure that the different actors are talking to each other in the different conflicts. Remember the issue of the dam between Ethiopia, Sudan, and Egypt started to be dealt with by the U.S., but Faki managed to bring back the issue at the continental level and ask the AU chairperson to start dealing with it. The problem is not sorted out, but at least it's African countries that are trying to deal with African issues.
Of course, the challenges of the coronavirus and democracy issues still loom on the African continent.
When you look at democratic issues on the continent, that's where you start asking yourself if he really played an important role. For example, up to now, the report of the election monitoring in Tanzania was not adopted by the AU Commission, people who went to monitor the election. We all know what happened during the election in Uganda. The AU didn't really put its weight on the issues, trying at least to play an important role in that election that ended up in violence and everything. And the most difficult one is the crisis in Ethiopia. You know, Ethiopia is the seat of the AU headquarters. He didn't do a lot in trying to deal with the Tigrayan issues, which is not only an Ethiopian problem, but it's a problem that was internationalized, including Eritrea, including Sudan. The AU should have done better in that regard.
Ibrahima Khan is a Senegalese political analyst. He was speaking with us from the capital, Dakar. You are listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Bate in Washington. Today's Monday, February 8th. Kenyan public schools have been experiencing a wave of school unrest and growing cases of arson, with dormitories being the main targets. At least 25 boarding schools have been set ablaze since January 4th this year, when schools reopened after closing for 10 months due to the coronavirus pandemic. Asatiano Odhiambo reports from Nairobi. The government says it will start arresting and prosecuting any students found plotting and executing arson in schools.
Education Chief Administrative Secretary Zaki Nudia says the government will no longer condone such unruly behaviors in schools across the country that have resulted in the loss of property worth millions of shillings.
We shall treat you as a criminal and we shall take you through the procedure a criminal is undertaken by putting you in cell, taking you to court, and jailing you through the courts because of your behavior. Because you cannot bring down millions of worth investment and let you scot-free. And this government is both your government and the government of the parents you are impoverishing by burning down the property. And we shall take very stern action against you. I am calling you to forthwith cease your behavior.
Police spokesperson Charles Owino also warned that the criminal records of those that would be found responsible would be used against them for the rest of their adult lives.
We need to remind the boys and girls that have started burnings and maliciously destroying school
properties that all persons aged 8 years and above are criminally liable for any criminal acts or omissions that they commit. They have a criminal responsibility as long as you are 8 years and above. Upon prosecution, your criminal records shall be kept by the Criminal Records Office at the DCI for the rest of your life. This will definitely affect your future career prospects.
However, Kenya National Union of Teachers Secretary General Wilson Soshon says one way to deal with the wave of unrest in public schools is to completely abolish boarding schools. He says this would enable parents to regain their parenting skills and teachers to focus on students' academics.
And I think it is time in this country that we abolish boarding schools completely and we make our public schools, day schools, quality and state of the art so that parents can take care of children after 5 o'clock and bring them to us on the next day at 8 o'clock.
Kisumu Boys High School is one of the schools that has recently experienced an arson attack where a dormitory was razed to the ground and property worth hundreds of thousands destroyed. This teacher from the school, who prefers to be anonymous, told VOA that students were responsible for the arson. He blames the behavior on the long stay at home during the COVID period and the fact that the learners are still struggling to adjust to the school routine. On the other hand, Cabinet Secretary for Education, Professor George Magoha, says that teachers will also be held responsible for any fires at their schools because they have the mandate to prevent such behavior from happening. Atieno Odhiambo, VOA Daybreak Africa, in Nairobi, Kenya.
An Angolan cartoonist is the winner of this year's European Union's Franco-German Human Rights and Rule of Law Award for his commitment to the promotion of freedom of expression in Angola. Sergio Pissarra tells me the award will serve as a motivation for him to do more.
Yeah, I'm very happy about that. I wouldn't expect receiving this prize. It's a great honor. It gives me, like, strength to go forward, the good strength for all the people who fight for the human rights and the freedom of expression in Angola. So I'm very happy about that.
What do you think about human rights in Angola?
Yeah, we still have lots of problems here in terms of human rights. We're living like in circles. Sometimes you need things are improving. Since João Lourenço took office 2 or 3 years ago, yeah, we all expected things like start being better in this particular, but we're having once in a while very serious problems in terms of human rights. Like some days ago, after the very serious problems happening in the east of Angola in the diamond production area, where the police, they killed several people who supposedly were having a protest for something that they fight for. Sometimes they just repress protests here in Luanda. We're having problems here in Luanda with the police killing protesters more than once.
You are a cartoonist, and how do you think your work as a cartoonist contributes to the fight for human rights and freedom of speech in Angola?
I think in a way it helps. At least people say that, that my work has been helping freedom of speech and human rights in general in Angola. And yeah, I agree. I think we should have more cartoonists here. I'm almost the only one guy drawing cartoons, political cartoons in this way. So somehow I think, yeah, being cartoonists, it's been helping, like denouncing and making through the humor, you can have like find some ways, some subtle ways of denouncing situations that can eventually help the freedom of speech and the human rights in general.
Sergio, let me say congratulations again for the award. Thank you so much for speaking with us.
Okay, thank you.
Sergio Pissarra is an Angolan cartoonist. He was speaking with us from the capital, Luanda. Zimbabwe journalist Hopewell Chigono has been making headlines for his multiple arrests, triggered last year by his social media posts highlighting government corruption. Now, just recently released on bail for yet another alleged violation, Chigono is making fresh headlines, this time for rapping. His tweet rapping a reggae beat on the level of looting by Zimbabwean government officials and members of the ruling ZANU-PF party has set yet another local Twitter record for the award-winning journalist. Shigono spoke with VOA Zimbabwe service reporter Gabe Dube about his song, Damn Loot.
It was never put out as a piece of journalism. Mm. This was just hope of the citizen who was... I was in my study where, exactly where I'm sitting right now. I was reading and I got bored and I started reflecting as I had been doing when I was in prison mm-hmm. about conversations I was having with so many youths last year when I was accusing them of not participating in political, economic and social issues that affect their day-to-day lives. And then I decided to say, oh, you know, a lot of our youth in Zimbabwe, they listen to reggae music. Let me try and just do something talking about the issues that I encourage them to engage with on a day-to-day basis and see how they will react. So that's what I did. And then when I put it out, it went viral. It was never a form of journalism. It was just me as a citizen just interacting with the youths and using a language and art form that they are more comfortable with.
But as a journalist, is this not toxic in terms of your writing? Because when you look at fairness and impartiality, it means you're wearing a jacket of a journalist every hour, every minute, every second. So does this not discredit you somehow?
No, it doesn't discredit me. Newspapers have editorials. They comment on issues that affect citizens that they're covering. Television stations have talk shows like the one that we're having at the moment. People are expressing opinion. And what I did with that song, I was expressing opinion and fact, because it is a fact, and I've proved it, that money is being looted. So I was just saying what I say every day when I write newspaper columns for international newspapers like the New York Times or the Guardian, or when I'm reporting for the BBC. I was just doing it using an art form that I knew would be more receptive. The youth would be more receptive to it if I used that art form. It could have been, the words that I used in that song could have been in an article in the New York Times. So I just see it as a different platform that I used, but otherwise there's no difference.
Hopewell Chigono is a Zimbabwean investigative journalist. He was speaking with VOA Zimbabwe service reporter Gift Dube. Time now for Daybreak Africa's posting here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the Total African Nations Championship CHAN, which began 3 weeks ago but was concluded on Sunday. Defending champion Morocco won the 2020 CHAN tournament, designed exclusively for players plying the trade in their domestic league for the second time, by overcoming Mali's bold challenge 2-0 in a thrilling final at the Amadou Hayiju Stadium in Yaoundé on Sunday night. Two second-half headers by Abdou Mouna Boutelli and captain Ayoub El Kabi sealed the victory for the Atlas Lions in the tournament in Cameroon to hand them the title. Andre Mirabu Mahoup is a journalist with Canal 2 Television in Cameroon, and Benin Bouma Gouma is a Cameroonian sports football commentator. They both described the performance of the North Africans as deserving of a champion.
I think very, very much that they worked really very, very hard to have gotten to this state of the championship and to have lifted the trophy. It is a great work that the Moroccan team put up.
In this edition, there was Morocco and the other teams. Morocco was well prepared, and you can just see the score. They beat Cameroon in the semi-final 4-0. Now they are in the 12 games in championship, Africa championship, without defeat. Two editions without a single defeat.
Having covered the tournament for 3 weeks, I asked both journalists to describe what stood out for them during this competition.
For me, the main success of this edition of African Championship is the organization and the courage of CAF and COCAN Cameroon to organize a competition during a health crisis.
What stood out for me during this tournament, and I think I really appreciate it right to the end, is first of all the turnout. The turnout not only of the teams, but the supporters of the teams.
Away from the CHAN tournament now to the FIFA Club World Cup, where Al Ahly of Egypt are representing the African continent at the FIFA Club World Cup. Head coach Peter Masumani said it will be a wonderful story for his side to secure victory over FIFA Club World Cup favorites and European champions Bayern Munich in Monday's semi-final in Al Rayyan.
We just have to work on the anxiety of the players, and they must do what they always do. We must never change and do new things because we play in Bayern. We do exactly what brought us here and exactly what made us to win the last game, and that's our best. If we give our best and our best is not good enough, then we've given everything.
And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, February 8th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Ricky Stryak, as well as sports editor Samson O'Malley, along with